Kukwadi kakata msangano mwiri nema pulisa eku hodi eku trafi Amwesete nye ku police intelligence hati eku ti Tukapuwa mindi wewezu eku ti machi yendele Tika kansa sakari kuwa kanda eku ti badara nema pulisa e police escort Taka mapulisa yata badara nasi taka machi eku ti endele Mbili mangana changa pa Afrika hile zikwete nda kwa Christmas Tunda kumilisi wa finance toki ya Trump Tunda kumilisi wa labor toki ya nukamba sakari
Tairu kwa kunga mapulisa eku urambiza eku forane uandu wenyu Zizwa maka zuirana
Chiriko ndeje kuti takawanza kuti kumacha takawanda hechi hapana nyaya Nivangu wari wari kujambu zoti mburi mese mbuzi mburi 200 kana 300 Huko ndira mezi mbuzi mkata kati haewa Tinoenda kana 300 kati kati 300 kukare Nikata watu watike mburi iti wani kia likuno mwapinda wani matati Wenda rosia ya tamba Kaya tango ni kwa tinenda kwa chewe wana wano kisa mbuzi Wano wano watu wali 5 Wati ya tamba wati zika tenda panesi mbuzi Kuenda kwa wani 5 wati zika tenda panesi Ukunja saa sisi wote zaidi zikuwa tu dunia wadunia zaidi. Trust and trust is within you. Send what I do and do and how important you.
Chiruko na u sangano re Apex Council riri kutari na iwe neche kuita ne urungwa wekura tizira kwa muru kuita u kuzoka mira se
tanga iti na kupo watu wane che kuita na kana pa mkani wadi chita ura wadi chukura tizira makani kwa chukura wadi chita ura mazika awa wangi iwa isu tiri kutu chumi represent the workers chukura kuni kese cha wane kafu asa kutu kutu nikema ya kakiri wa uta nyiri yetu lekti zbeki ya kutu tira na kutu kampata ni zwavu kundira chukura wata na uila ni kutu toka ya kutu sasei Challenges that you know. For the people that you have to see, you are. Yes, I can get a kind of a housing. The man and the business. Yes, I can get a kitchen. You know, brand the garbage or the Jamaic schools that you go to local. Upon a car, you are a danger of which is too much to watch. I wish to come to one of the students as good as I am. I have to come to one of the three years. I have a three-quarter. You want to go to the